lakho lohamba nami imihla nezolo ingqondo yami ihlala njalo icingana nawe akekho omunye ngiziqhenya ngaye nabo ngathini ngithakekho asosumpaqe nobungenza njalo nabungazama sozukwazi bo ngoba uthando lwami luhamba nami imihla nezolo nenhliziyo yami eyakhe yonke ibizwa lukholo akekho omunye ngiziqhenya ngaye nabo ngathini ngithakekho asosumpaqe nobungenza njalo nabungazama sozukwazi bo ngobuthando lwakho luhamba nami imihla nezolo inhliziyo yami eyakhe yonke ibizwa lukholo akekho omunye ngiziqhenya ngaye nabo ngathini ngithakekho asosumpaqe nobungenza njalo nabungazama sozukwazi bo
We'll be right back.